Get your hoodie on, my nigga.
Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani? Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani? Kidude
limeokota,
kidude
limeokota,
kidude limeokota, kidude, kidude
limeokota,
kidude, kidude nimeokota. Wanatuma mapunda majanki, najituma kamanda nkokonki. Wanakopi OG wako feki, wanataka ushindani staki. Levo zangu za juu wanakopi, wanapiga picha wanafosi. Mina piga hela niko hot bro, mishe zangu sifati niko hot bro. Wanaogopa madude, wanaogopa, wanaogopa madude, wanaogopa. Umevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani? Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani? Wamevaza kubana wanapenda ubwana, ndo maana watumwa wamekuwa watwana, awana ungwana. Rozao za kinyama wanapenda kushow off maisha yao ya beef. Wana macho vipofu, wanaishi kwa off arif. Gharama kibao kununua umaarufu, wanatoa arufu mwisho wao enkaf. Wanajita chaf. Wana macho vipofu, wanaishi kwa off arif. Gharama kibao kununua umaarufu, wanatoa arufu mwisho wao enkaf. Wanaogopa madude, wanaogopa, wanaogopa madude, wanaogopa, wanaogopa madude, wanaogopa, wanaogopa madude, wanaogopa. Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani? Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani?
I don't lose sleep about no hater. All I worry about is the paper. I don't do things for the status. I don't talk to them cause they jealous.
Ting one switch and I see none of them. Them got problem, them keep come again. Talk is cheap, you know buy where you sell. They follow fast in the wall of all of them. Ting one switch and I see none of them. Them got problem, them keep come again.
Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani? Wamevaza kubana manyama nje ndani. Wanataka ushindani washindane na nani?
Aya we, aya we.